Uh-huh. You know what it is? Stamina, stamina. You know what it is? Stamina, stamina. Come on. Stamina, stamina. Yeah.
Okay.
You know what it is? Stamina, stamina.
Yeah. I need man on my bank. Busy battery is crappy.
What?
Taka nijaze tanki rata tizondo zikwapi. Zo rack na stack. Mironi mpaka bati. Sirengi kwa manati na zisaka tuko mike.
Come on.
Yeah. This life bad oversize. Na pesa ipatikani utadhani line is a basket. Na peona matuta breki zangu zikabiki. Maisha na paka mafuta ila bado haya liniki. Nilipo wanza mziki. Nilone kind of monster. Lona pata riziki. People what are the raps in a time. Na wanafiki na wafuta bila duster. Need this snare na kiki. This street in late disaster.
Amesha
mbariki dunia. Na yonja sana kifiangu. Nkayoja na lava ya bia. Ziki kama karata mwenye joka ndo kibonde. Sishindani kunyata na kinyonga mwenye mdonde.
I say what?
This is my rap nation. Stamina place it up. Flow kwangu detection. Very easy hadirwa. Na jinga kidogo maujani. Jando vifulushi ndo mana kipindi mdogo livaa nepi za Gucci.
Agamo!
Faki ya gongeza mina miapa hapa so wafaka mama kara ya femina. Fanya makikiri kuza my young rapper. Strong tena jasiri kama utawara wa mkapa. Wonder why some nigga this girl to get this money stamina. Si put a trigger a steal my money coming. Okay easy blow.
Easy
game haitaji papara ndo mana sichagui shona gamu hadi kipa imara.
Wana
ringia swaga na miguchi Korea, stamina na sante mchaga ila kwa flow utapotea. Siki kwangu so viatu mpaka nseme na ujalibu. Staki kushia tatu moja tanipa majibu.
Say what?
Moja tanipa majibu. Niendelea.
You know what? Stamina baby. Stamina baby.
Aswaga zangu tindikari haters wanapata jila
stele.
Na pleti mistari kana ndikia antivirus. Macho kwenye chapama dadas na tupa kapuna. Kipangusa rec kama fiesta F2 na kumi. Wanaokuta mabua vipo wanataka tufight. Still na wachugua kana ndikia kalo light. To be notorious cause my body is not big. But I'm trying to be a genius cause they're gaining more skills. Young rapper so deep kwenye young generation. Likuwa wanifiki cause I'm the first of the session.
Say what?
Pweza wezi rhymes mwenye utabiri watari. Dahima sihanyi bums kafi stari kwa idari. Kwanza unanza na mwenza konsha ufika zedi. So you must eat obe. Stamina niko fulgeji. Naswaga kama senti kunta kinte kama plato. Na napendo na madenti kama mashati ya tomato.
Akabu!
Yangu kunga hata ukaifunge kwa mganga ila bado nitakuwa star playboy kama mbishi kwa mademo na ujileta hizi swaga mindo mpishi na na play kama shit.
Come on.
I do for this man.
Come on.
I do for this man.
Come on.
Yeah.
What? Come on. 3, 2, 1. Here we go.
Sishushi mikono chini kama katuni wa konyagi.
No.
Zidi tema madini kama mgodo wa buzwagi.
Say what?
Chini kama mvungu wa mso aile kama ya. Munga na wapigia virungu kama mgambo manispa.
Come on.
Moyongo ujapinda kama mkono wa mvuli. Sina sila kaza simba japo mkari kama chui. Spangwi kama nyanya kwenye genge la mpale.
Okay.
Na mawazo mapana ka trouser ya pepe kale. Kama jezi. Fighter ka Bruce Lee. Kubwa kama jidi na shimika ka PhD.
Say what?
Mi kama fanani na na hit kaka lumba. Mena atupatani kama konda na kayumba. Firushu kama tufe na ifaziwa kama stanza. Sina dhambi mimwe upe kavile sufi ya mwanza.
Okay.
Mikuni na chochea izi swaga hiri zwa peng. Nile na ulo konge ya kama ilivyo kuwa zenga.
Akamo. Stamina. Stamina. Stamina.
Na chakachua wapinzani na weka ups and downs. But the number one is still na handle my crown. Rapper mwenye desire ya kuhit bila mfumo. Fake MCs wanapuaya kavesti za cheza sumo. All eyes on me. Mzidi hata tupaki stichi. They hate me kesho nataka tuchati. Slari kibla za meni kuota nendesha baluni. Kati kwetu nchechemi kukutwa jiko laguni. Experience na evidence za kuwa number moja kwa audience. Nina confidence za kusimama pamoja.
What? Ah. Habari ya?
Eyo mchavu.
kwenye L-I-F-E ya L-O-V-E. Tunahitaji kuwa wife and husband, mapenzi kaka Maria ku rolling dice. Kabla ya mamuzi kwanza, you think twice. Let's go.
Yeah, you know,
stamina.
Let me sing to my baby.
Let's go.
We kwangu bandamo kiniacha ntacheka vipi minawe mpaka kiyama kama utamu kwenye pipi.
What?
Maneno ya ubarafu ni rahisi kuyayuka na mapenzi yetu sarafu hayawezi kumeguka. Wekima mikialifu sijali hata kiongea. Mini hoja we wasifu cha msingi unapotezea. Sijoka wapa gepu watupe chini ya kapeti. Lafu tuende kwa stepu kama mfumo alfabeti. Chawi kama ripota maneno anabinda binda. Wanataka kuziba nyota huku jua limoshinda. Wanani tafataki kisa nimekupata kinda wakujui. Wekibaki umenishinda hata udi. Maneno ya watu dahima sume ya mapenzi. Manene zaidi ya mbantu wanangusha kama uterezi. Wamepewa midomo so wana haki ya kuongea. Tusifike kikomo gavile pusha na mea. Najua wapendi minawe tuwe pamoja. Ndo mana wana wapendi kwa maneno wa kufungia. Roho zao nye upendapo tachana na mimi. Basi tuwe kama kupe tungangane wasiamini. Na maneno mehusi zaidi ya ngozi ya mjaluo. Sijali hata wakitusuwe kitasa mifunguo. Ziba na pamba jifanye uyasi. Ili tuende sambamba kama jeti na tachi baby. Land is down, kumzidi hata jesi. My queen in shavisha crown, wendo my wife to be. Ombea wanazingwa banga, wabendi situishi fine. Usende mba na maso gange, ukulumiza kabere naina. Mapenzi ya wawiri, watatu huyo ibirisi. Chasingi kutunza siri, wasige kutu na jisi. Wamebewa midomo, so wana haki ya kongea. Tusifike kikomo, okay. Yeah. Kwenye giza, nampenda kwenye taa. Ye kwangu julo siza na nidaka kwa ufasa. Damn, she so fine anapo close kwa mta. Nikuwa kenisha saini ule mkataba wara. Kwenye giza totoro na mtumia kama right. Mtoto na ngozi nyororo isio jua karo right. She's clever, swaga zake zimejiseti. Na napenda bongo flavor kumzidi hata DJ Feti. Kama Sarama Dela natupia maguchi mabandana kasantana. Kutaka mababu wakuna kona aswejua. Mkononi kawa huu moyo wake nshochukua. Mami toes pamba moja derewa na msara ndiyo katae. Mtuko pamoja kama kifu na tazia. Mbaka Scooby Doo fundu wake sita kwa sita. Dede mwangu yuko juu kuriko kengere ya kanisa.
Say what? Stamina. You know, stamina. Stamina.
Okay.